zombie skutaji umu. Hello,
bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
It's two kids, baby.
Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Gino.
Yes, yes, yes.
Funga maget. Aya funga maget. Ale funga maget. Aya funga maget. Hello, pesa nyingi ama tujicheke no no no. Pesa nyingi leta watoto kono no. Pesa nyingi ama tujicheke no no no. Pesa nyingi leta watoto kono no. Shauli zao. Kimpango wao. Kwani si atuli kwao. Na mwaka huu tutapiga bebe zao. Si tumetoka chaka kupigika.
Shimo limetema.
Sa tuishi ni maisha kideu.
Shimo limetema.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shimo limetema.
Wanangwe niko wapi? Tugawane umasikini. Hero sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate
kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga maget. Aya funga maget. Ale funga maget. Aya funga maget. Funga maget. Aya funga maget. Ale funga maget. Aya funga maget. Bado kidogo.
Yes, 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 yeah. Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Kidogo.
Awe.
Yes, yes, yes.
Maskini leo tumepata. Na wala hatuoni wala tusikii akili ya mbwata. Sagodie leo amemaliza utata. Hakuna kesi. Mbwa kala mbwa kupaka kala paka. Awe. Jaiva.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shimo limetema.
Sa tuishi ni maisha kideu.
Shimo limetema.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shimo limetema.
Wanangwe niko wapi? Tugawane umasikini. Hiyo sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate
kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga maget. Aya funga maget. Ale funga maget. Aya funga maget. Funga maget. Aya funga maget. Ale funga maget. Aya funga maget. Bado kidogo.
Yes, 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 yeah. Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Kidogo.
Yes, yes, yes.
Achino wana man. Pushi wana man. Why wana man? Why wana man? Papi papi lo.
Lo.